Oluvanyuma lwa internet okujibwako mu ggwanga akawungeezi akayise abakugu mu byokulonda bavuddeyo ne bawagira ekikolwa ky'okuggyako internet nga bagamba nti kino kiyambako mu kutangira obutabanguko mu ggwanga mu biseera by'okulonda. Crispin Kaheru ng'ono kamishona ku kakiiko akalondola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino aka Uganda Human Rights Commission ate era nga mukugu mu nsonga z'akalulu agamba nti kino ekyakoleddwa gavumenti tekisoose kukolebwa wano mu Uganda nga n'amawanga amalala agaakula gakikola naddala mu biseera by'okulonda. Ono kati agamba nti kino kigendereddwamu n'okutangira obulumbaganyi obuyinza ate okukolebwa abantu ab'enjawulo ku sisitimu ezikozesebwa mu kalulu ekiyinza ate okukyusa ebyo ebyandivudde mu kalulu. Wabula ye mubaka mu paalamenti wa Busiro East era nga yavuga era ng'avuganya bwannamunigina ku kifo ky'ekimu kino ng'ono Medard Lubega Sseggona agamba nti kino kikolwa ekityobolera ddala eddembe ly'obuntu.
Kikyamu kubanga internet abamu tugikozesa ebintu bingi, tugikozesa okusoma, tugikozesa okukola sente. Ab'ebyokwerinda bagamba nti internet yo nti bagamba nti abantu tubadde tugikozesa bubi. Abamu tulowooza nti totuwa kibonerezo kya lukale, noonya abo abavunaanyizibwa kugikozesa obubi obabonereze n'isi fenna. Internet mu nsi endala ezaakula ddembe lya buntu, kati nze bw'otyo bwe ddembe lyange buli lwonzi jja ku mutimbagano. So n'olwekyo kikyamu okugiggyako kye balina okukola balina kulinnyisa ku mutindo gwabwe abaddukanya gavumenti n'ebitongole ebikwatagana n'emitimbagano okulaba nti abamenyi b'amateeka tebabasinga magezi basobola okunoonya era ne bazuula abagikozesa obubi ne babavunaana naye ne batatubonerereza wamu.